emibira embeera yammwe ebiseera byonna. Sale sale tano swaleza sunna swaleza faraba
obulamu bwensi buno bombo tubuli mu kawunko nawekolerera mpira kubese nkyoti mamu ijamira yazidi swabatwa guno mwezi gwa kwegayirira na kwenenya na kwesa bujja ira yato tulaga ebya amba babivaku toli kubikusumbuwa ebya saumu kwetawanya
Cigarizar.